Matto on the beat.
Standby Records.
Twala byange nza kugamba. Twala byange nza kugamba mwana wange. Ebyo byali mu twabiraba dda. Ejimu ku mikwano gyafana dda. Abamu balina mutaso. Obulamu babulwanira abamu balina mutaso. Obulamu babulwanira tunuulira wajova ne wajogenda. Tunuulira wajova ne wajogenda. Tunuulira wajova ne wajogenda. Tunuulira wajova ne wajogenda. Mutu mulungi nachi na umutu mulungi beni. Ne wajiyumba wa musinji. Musome mubelo mulungi. Mfizi chakula mukusomate mwagala. Siba mundanga, umwe itabatanga. Njaga na mairunji, mukagaya mukira kabubuzi. Omwenge, butu mwenge, otwenge, musingane musoke. Tunulira wajova, ne wajogenda. Tunulira wajova ne wajogenda. Tunuulira wajova ne wajogenda. Tunuulira wajova ne wajogenda. Utambula chilo chilo loza teri akulaba. Kankubulire chino teri chame wa mukama. Oyambala bubinyo mwana wangu obuwala. Tuchakola na mirimu waka. Ani wanted pregnancy, embuto ze mutete gegede. School drop out, swata somye anali akachi. Tunuulira wajova, ne wajogenda. Tunuulira wajova, ne wajogenda. Tunuulira wajova, ne wajogenda. Tunuulira wajova. Ne wajogenda
ngaba mbisamba
samba.
Mami uye mwaka senta gendo kusoma samba echanga yefula kibanda. Akasente akalia nagano kusoma. When you get it on samba tawa kusoma kwa gana. When you get it on samba tawa akauka kamkwata.
Stop that 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 marodike. Avoid that 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 marodike.